yeah. Bafk Xyrex, yeah. Oh, dino mukwano go baby. Babeke wano chalisi wane beti. Chobo kola mukwano mpita daddy. Tubaleke mavega tisigare happy. Unkwagalo mutuve mubantu amasuka tugasulemo. Eh, gwansula kumoyo omubiri muwambe tegulina na moyo. Ebirowoozo mutima nombiri biwambiri ku love point. Omukwano gwaffe gumemendola balafu ogutane ku high temperature. Nkwagala omu baby nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti kwagala omu bwati. Nkwagala omu baby nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti kwagala omu bwati. Ndi ku moyo sikulimba wantwalo bongoga. Abafere baveko nze mutufu bambi tonchawa. Suviza nti bambi tonimba nako abayaya banimba. Omutima gutwali tokusula by oh my girl promise to from out of my heart alongside on the top of my brain. Oh yeah 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 girl, you make me dance and sing the others together. Yeah 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 girl, the new styles of love come and dance together. Yeah 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 girl, the new styles of love come and dance together. Nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti kwagala omu bwati. Nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti kwagala omu bwati. Nkwagala omu baby nkwagala omu bwati. Nkukube chidana bitwa mukamadana bagaya bakwesunga. Omutima poloti wazimba mu erinya nyo baby omukwano go. Fuga na mtu yange na buri nkugenda baby nimba nkwine. Leave me is like punishing me. Don't leave me dead of lands. To scratch for me purposes for you. Nkwagala omu baby nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti kwagala omu bwati. Nkwagala omu baby nkwagala omu bwati. One bwe tugende mbalala still ngendo balaga nti kwagala omu bwati.